exclusive from MalawiChoose.com.
Zaguwadira magetsa gadzayaka. Siningakulole kuti udzikavutika bondo pansi pamafuwa pepepe kapena makala m'manja zikhathubi dima wandiweyani webambaula suzisuzi dzakukwatira magetsa kadzayaka nkhawa zako zikumveka baby ubwezi wathu wakhalitsa ndikagwada liti ndi mphete nde yako mafuso usade nkhawa ndine wako buu ndipo ndikungodikira magetsa dzayake ndi ngati walifunitsitsa banja kubungwe lokonza magetsi kukudziwa kaya ukawatukwana pena kuwaopyeza ngati akuyenjeza banja sitingaambire mundima sizoonayi akadzango yaka osazima kwa mwezi iwe ndine wakuguwa basi ati dzulo nakadandaula kwa amayi anga asa kuti ndikuchedwesa ifeyo tukula zaka zupita isa mayi anga sanga kukwatire mayi angaso sanaambe apangapo kusaweruzika kozimisa magetsi sukumvetsa pati ndikuti ndzakukwatira magetsi akadzayaka dzana ati unawawuza bambo ako ayankhule nane ayamba liti bambo ako kupanga zoyatsa magetsizi kwa mneneri wakutchalichi wanu hatu wapitanso kumuuza ndisalire kudya ndikuveke mphete malomo muuza salire kudya bungwe la magetsi lisiye uchimo ndikusawaluzika kozimisa magetsi chifukwa ndzakukwatira magetsi akadzayaka nde hati kuli anyani tikumenekwa magwetsa chiswichi ishi ukamapita kowalatira kuti akuchedwetsera ukwati unyamuliretu chimpeni choti ukawaphere amenewa swichi samagwe nde ukakathana nawo anyaniwa ukawuzidwaso kuti madzi munyanja achepa ngati ukulifuna banja nsangansanga utengeretu chigubu udzikatunga madzi pa njigo dzikathira munyanja zamakina wodwala chifufu ndi majeniseti wotsekula mmimba ngati saka kuuza ndi mwaichabe koma ungo konzekeratu banja si chinthu chamasewera sichingamachitikire mundima ndipo singayerekeze kumakapanga malonjezano pamaso pa mulungu magetsi palibe ungodziwiratu dzakukwatira magetsi akadzayaka sindikumvetsetsatu kuti sukumvetsetsa pati zachikondi changa be mmene wasalaliramu zoona udzikagwira makala chikondi changa sichingakulole ata ndikuti sindikumvetsa kuti ukayikira zachikondi changa pati iwe bu mmene kamwe tuliro kako kakukongoleramu udzikamwe tulira mundima mmene timauthenga tathu tapalami atimazunira muja tidzikakanika kulemberana mafoni atazima kamba kosowa magetsi asa dzakukwatira magetsi akadzayaka nde hati kwabwera atu majenereta anthu amatitola kwathu kuno shuwa koma utha kuyambiratu kuyang'ana mitengo ya mavero vuto lathu lija likhala nkhani yakale akuti dzulu angozima kafolokokha zikusintha ndithu zikusintha majeniseti woye utha kuyamba ukambirana ndi wokonza makeke zakozi zikumveka ndithu mwina ukalusa utha kudzango ndilowera mnyumba ndimakudziwa ndiphuma lako lija koma tawaganizira anzathu azowotcherera ometa amabuchale wogulitsa madzi ndi mabanja awo amene amadalira magetsi kuti adye mukamapanga timikumano tanu tachibwana kumapereka tinzeru tanu topoyira pa nkhani za magetsi koma zinthu zisakusintha muzidziwa mukukhweza chigulu sitingasekerere kubwerera ku nkhani ya iwe ndine bu ndakonzeka tukalikose ka zaukwati wathu koma sindinasinthe anta akadzango tithawo sazima kwa mwezi iwe ndine sakramenti la ukwati ansembe akatininkhe basi dzakukwatira magetsi akadzayaka
exclusive from MalawiChoose.com another one.